Real life situation music.
Yeah, wafia.
Bam. Kopa la le bass.
Uko mutima, wapango mutanto wa life yobe. Na kupo mutima, wapango mutanto wa life yobe.
Atishali.
Na kupo mutima, wapango mutanto wa life yobe. Na kupo mutima, wapango mutanto wa life yobe. Nabale shiva, umutima wandinga shakupeleko. Nabale shiva, awe mwandinga shakwishiveko. Nabale shiva, umutima wandinga shakupeleko. Nabale shiva, awe mwandinga shakwishiveko. Nakupo mutima, wapango mutanto wa life yobe. Nakupo mutima, wapango mutanto wa life yobe. Nakupo mutima, wapango mutanto wa life yobe. Nakupo mutima, wapango mutanto wa life yobe.
Wampa pusha, if you want shit ya mwandi. After kukua filo wanje bashala. Wachinja gia, manje kumbuka kudala. Ibukisha time twalela mbange fishala. Ibukisha time twalela lila mashola. Ibukisha time twale send ya mapampas atawibusha. Awe mwanti uli nsoka na ibukisha. If you mayo ale nsoka. Pachite mwiko no mutima bala pasuka. Kwa tivupi umutima na upwasuka. Na mafoni, nomba tawasuka ngana tuma. Nibambia wabasu. After kukua fwe fichi mono kuntuka. Lionse nga wanya ninevo na le pipa. Fionse wale lia ninevo na le chita. Lesa kupani kepanifi wanchita.
Nabale shiva, umutima wandinga shakupeleko. Nabale shiva, awe mwandinga shakwishiveko. Nabale shiva, umutima wandinga shakupeleko. Nabale shiva, awe mwandinga shakwishiveko. Nakupo mutima, wapango mutanto wa life yobe. Nakupo mutima, wapango mutanto wa life yobe. Nakupo mutima, wapango mutanto wa life yobe. Nakupo mutima, wapango mutanto wa life yobe.
If you watch that, chimona satana. Akanumba ni wewe satana ufwayo. Kwipa notu kupanga uvipo mutima chimo washa mumpanga. Nomba wana ni nani akasunga. Hello neka, mwanti teti nkwanishe. If you watch it, chimo wanvanisha wanjipaya. Odota ukwete naifi. After, nalichula paliwe. Naliseke ropo sana paliwe. Nalituki ropo sana paliwe. Odo wansha ukandila.
Nabale shiva, umutima wandinga shakupeleko. Nabale shiva, awe mwandinga shakwishiveko. Nabale shiva, umutima wandinga shakupeleko. Nabale shiva, awe mwandinga shakwishiveko. Nakupo mutima, wapango mutanto wa life yobe. Nakupo mutima, wapango mutanto wa life yobe. Nakupo mutima, wapango mutanto wa life yobe. Nakupo mutima, wapango mutanto wa life yobe.
I wish you never came in my life. I wish I never knew you. You are more like hell to me. You don't appreciate.
JDL exclusive.